Come on,
come on.
Yeesh. Huh?
Showering blessed toka juju namwamini Mungu sina gundu hata ukiwanga mixa juju bado nitashukuru kwa vitendo kama bubu akanipa na mi uhai akatupa na kadivai shetani shindwa usijidai mi mtoto wa Mungu na madhambi shakinai yeah. Hata kasi na kitu mifkoni nimechill maskani na shindi ya maugali mboga maji kachumbari yeah. Sina rush mdo mdo taratibu siyo case. Nitapata na chota kama bless. Yes, I mean more cash. Dash, sipigi. Piga mbanga, piga deal, piga tiz, piga mchongo, piga ish na yo deal ina money. Piga vita, piga ngumi, piga yowe, piga nduru, piga chef ya kuna tena samahani. Amen. Baraka kasadaka na shukuru nisipopata nachotaka sikufuru hapa nitaka nachotaka niko huru speaking bitch mimi na vask ya kunguru ukinisema ukiwa bado na hema na kwamba siko vema na kutakia mema sikupingi kwamba sina shilingi najua yupo dingi siku nyingi mshindi na nitashinda hata kama unapinga nazidisha kuringa kuna wakunipinga nini kiwingu leta hata na pingu mzidishe na majungu bado niko na Mungu amen. Yeah. Bless me wasidia e one on this me wape long life long time long living ili waone ambavyo na ni kiss me yeah.
Is your blessings, Lord? I need your blessings, and I need your blessings and blessings.